Parti Demokrata wa Ethiopia kaisa obbo Lidetu Ayyalo mi warana sering kam ni kabata jelani tin machu jiran dubbi sa man murti godin shawa ba lalu jirani jeda president ni Parti Demokrata wa Ethiopia adane taddese sahay damto dubbi
Nisan sama na mare biya lista Parti Demokrata wa Ethiopia kan ta'an obbo Lidetu Ayyalo yakka me shawarana hayyama hin kamne harkatti argamun himata musani president ni parti cha radio sagale America saniro President Parti Demokrata Ethiopia obbo Adani Taddese akkadubatanitti immi obbo Lidetu kanandura manamurti ana bishoftutti kan ilalama ture harra magala Adama manamurti godina shwa bahati ilalamu jalqabeera himannis abba alange godina shwa bahatin irratti baname jedan manamurti olana godina shwa baha himata kana kan irratti bane obbo Lidetun labsi bulchinsa meesha warana lakkofsa 1977 murakuma lama fi 12 kewota 22 kewota tikkasa di darbun meesha heyyam hinqamne qabatan yargamun abban alange akka himata irratti banetu ibsamin obbo Lidetun kanandura manamurti ana bishoftutti immi isani ilalama ture galmin qoranno isan irratti geggefama tures cufame wabidan akka gade lakkifaman murta ture kan jiran obbo Adanen amammo himanni haran irratti banamusa ibsaniro
tabakochachin ato Lidetu yakkabe 15 kane kisimam tsachakan bamalaku
Abukato nikenye guyan kudashan kanitti manno bulidetu ratti banamu qabwan umerjecha manamurti ana bishoftutti yetagelchide turre manamurti yetakanalale witatadufu policy rabbana langa debiya kattikennam belleme gaddandemne bodo bulidetu takkadamat imanni ratti banamittimame notice abukato walin saati afuritti dianne saati saddetti bellemame ware bodo joni matasani timame meshawara na yeman qamnar kattargame kajeru
gotta mattare ga meyazachu minno
manamurtitis abukaton mirgiwabi hayegamu fi ala hordofu ni dandama jechudan mormid yesani abana langammo yo mirgiwabi egame fi ala tdemu danda ragan jala miliksa intaun mormikasani manimurti mormi garlama erga daggefaten boda boritti bellama qabira jiran obbadanen obbo Lidetun kanandura kanittin to'atamani waajira poolisii magaalaa bishooftuu keessa turan ajjeecha artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokoraaf jeequmsa magaalaa bishooftuutti ka'e deeggaruu fi qindeessuun jechuun akka tures ni yaadatama gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra